sithandwe sam, love you wam, ngiyakuthanda. Sithandwe sam, love you wam, ngiyakudinga. Sithandwe sam, love you wam, ngiyakuthanda. Sithandwe sam, love you wam, ngiyakudinga. Uyelele ngamthanda umuntu. Uye ngamthanda umuntu. Ndikukhethe phakathi kwabo bedibene bonke nobuhle. Ndikukhethe phakathi kwabo bedibene bonke nobuhle. Ungabana abangani bakho. Sandra Sam, love you, Ram, Diagutinga. With Yalutan, don't let to Saluna Machach in the Zibugeli. Lolutan, don't let to Luna Machach in the Zibugeli. You tell Salinami, Salanam, Muzungalingeri. You tell Salinami. Sala na umuzungalinge. Ngoba mina ngithanda wena, ndifuna wena, ndikhetha wena. 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 Sandra Sam, love you warm. Ngiyakuthanda. Sandra Sam, love you warm. Ngiyakudinga. Ungabana abangani bakho. Saluna machach in the Zibugeli. Lolutan don't let Luna machach in the Zibugeli. You tell Salinami, Salanam, Muzungalingeri. You tell Salinami.